liquor original.
Nachotaka miku fanye vile nataka mi. Nachotaka miku ishi vile nataka mi. Nako tunako bitch, tu bitch no go for me. Hako, yue na si kwenye TV. Gero, dem, tomo, so mweke, spaka, slam, tendele kudogo. Nakufunika, ukishika, nashika, ukishuka, nashuka, ukibutuka, wasuka. Itini kitu moji kumetoka street elechu. Rhyme time, rhyme room, zele kwenye loom. Nako tunako soje, nipo moja ribisi toko. Nako funika kiwa kiko pak, unapata homes. Kama ni club or home, tochomeshe loom.
Kama ni club or home, tochomeshe loom.
Style, hiya kigum, toko vitu vigum.
Style, hiya kigum, toko vitu vigum.
Me, the yuli mzushi mbish, toke na ni. Ish, alichuga, LRD. Dins, nilivu sote mindo underground king. Uki jimix na kufunika. Siangali sijisiki. Shori, najua na nipende lakini leo sijisiki. MCs, najua na kuchonga lakini wakati sijisiki. Niko biz, niko is, do mana tight MC. Mindo is, mindo wafunika, saka MCs.
Na kufunika.
Maskani and twendo lebo yangu
na kufunika.
Amani kwenu.
Yeah. Na kufunika.